wagenda Namale emyaka ebiri nga nninda Bwe nalinda Sweet ne nninda nga todda Bwe natuukako gye wasenguka Bangamba maye yakuggyawo Nali sisuubira nti ndiddayo ne nkulabako Awo ningezaako Facebook Noonya gwe beautiful Kwe kufuna shamimu Oyo mukwano gw'oshamimu ye yampaga tali konfuufu Nankakasa nti wafumbirwa ddala nkuba ekitaala Nalowooza nti bituufu ebbanga lyali kwavu N'ekyawa kye bayita laavu Mama, mama, kumbe yali annimba Mama, kumbe naye yali anjagala Mama, mama, ekiwala kyannimba Wali, chikuku Zijukire visera vya febiri Chikuku Jangu tubira bolu gambo babi baby. Chikuku Oh, chibubu, chibaby Oh, chibubu, chibaby Baby, enamba yo yambulako Nesigala onga sirina bwenkutu kako Ngolusi mungu lwanyambye nkulaba mu biroto Naye ng'oli eri ng'oli wala Netambula nkutukeko nga bwe nesunga Mba natera okutuukako awo wenzuukukira Hey mama mama nina kye nejjusa Nalaba kisuse nefunayo omulala Bwe nalaba kisuse nefunayo omulala Bulabi wali Chikuku Zijukire visera vya febiri Chikuku Jangu tubira bolu gambo babi baby. Chikuku Oh chibubu chibaby Oh chibubu chibaby
My girlfriend, either.
But all I know for sure, you're my true lover. Every word I say is true. I'm still in love with you. Tell me what to do. Yeah. Every word I say is true. I'm still in love with you. Tell me what to do. Bulabi, buen kulaba ko bulabi, kulirwen kulaba ko bulabi, wali.